Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Ai!
Amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Abasi,
watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki. Kama wamegombana na ebito, fanya kama unadukua.
Twende sasa,
unanengua.
Twende sasa,
unapika na pakua.
Twende sasa,
chukua.
Twende sasa,
sema bobo bobo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha popo.
Nasema bobo bobo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe,
tunakesha popo.
Ana sasambua
Kalewa,
ana kipinua
Kalewa,
ana jichetua
Kalewa,
ayayayaya
Kalewa,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Abasi,
Asa baby show, show nyesha litokupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipi titi, wendofo chichi chichi, katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki. Tanyanyomi kichichi, manyoni tigigi. Twende paka moni kipiti, pinza meshi moni kimbiji. Katoto kana papara, kupigwa nyembe kipara, mkuta kama sigara. Nasema popo popo,
tunakesha popo.
Tembeza cha ukucha na mwende tulewe,
tunakesha popo.
Panangu popo popo,
tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe,
tunakesha popo.
Kimempana, oh kidaluso.
Kimempana,
kaisha leo.
Kimempana,
somba kama fuso.
Kimempana,
umo.
Amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Abasi,
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sacheza shakilas,
kilaso.
Akileso, akileso,
kilaso.
Sazungusha kilesu,
kilaso.
Kileso, kilesu,
kilaso.
Aga, kauna kibano kwa kwa pa,
kilaso.
Kilete kwa baba,
kilaso.
Mama unarusha na tapa,
kilaso.
Swa dakta,
kilaso.